dime mío.
Unataka nini nikupe, itisha mama.
Tena
mtoto moyo mweupe, mbaka sura. Unipe bebe nilipe, tunoke mama.
Party. Kiss my kiss you as you party. From the left to the right, all the night in the day. Let's do party all the day, mama yo yo. La 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 la.
Nabokanya kanya body like a snake. Nani fanya niwe crazy girl baby. Rusu tuta fanya ni kulishe kira fanya. Oh, I give you my heart, baby, take care. Like a crazy high class, as you compare. Yeah, good up in life, and then I don't care. Yeah, you can see now what you are see. Kama penzi jamu wali nazi. Mami dawa yangu roko bila wewe aipeke. Siko sawa nipe jodu na nenewe ama bibi. Endo nishakana na nika kwa mamoyoni. Wendo na nijango shani shanga nyesi oni. Nito crazy. Baby guy, you shani pige shoti. Yeah, still crazy.
Bad man, Kianti.
Unataka nini nikupe, itisha mama. Mtoto moyo mweupe, mbaka sura. Unipe bebe nilipe, tundoke mama.
Yeah, Alpha J Boy.
Najidai nikiwa na wewe, mafurahi nikiwa na wewe. Wanatamani kutupiga mawe, una mapenzi tamtamu kama wa mnasi. Itisha kinywaji lete onesi, tukunywe tuleo. Mtoto wa mremba malisafu umeweza. Akiwa wewe bebe umeniweza. Una roho safi kama pampas. Tingiza kichwa ndio lewe. Leo ni leo, pombe na mambo.
Leo ni leo, pombe na mambo.
Mchere, stare, kujipe wenyewe. Wanasema stare, garama. Leo baby mdurama. Tule ya DJ, kisho kichekelewe. Ya, kesi badae.
Unataka nini nikupe, itisha mama. Mtoto moyo mweupe, mbaka sura. Unipe bili nilipe, tondoke mama. Unataka nini nikupe, itisha mama. Mtoto moyo mweupe, mbaka sura. Unipe bili nilipe, tondoke mama.